Na ni wakati mgumu ati tunaenda huko Muranga kuzika nyanya ya bibi ya Simon. Next, sasa ni mazishi ya Simon.
Uwezi jua ati uko unakaa umenyongwa, umevujika koo, umevujika mkono, tielafuko umejiangusha. My husband, damu anyaraza simama sai, a witness, ni mtu wana ubaya na mtu.
Ungetaka tujue, in-house state, Simon waliigia kwa cell. Kama alikuwa alive, mbona atoka kwa cell?
Alikuwa happiness yetu, alikuwa happiness ya mtoi. But chenye nitasema, whoever did that to him, akuwe na mali, akuwe na power, kuna Mungu. Kilio yenye mtoto wangu ako nayo sahi, haizi lala, ataka babake. Simu ikipigwa ni daddy. That pain iko kwa innocent child, because of someone, itakufuata.